Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambe to bogi janaga fandu hala Mamadou Samassi wujam nyali sakrabe hedibe. Bangal satare bonandaji do robe pelle kewde hulti mette mun en yela majje ben woni tangulo hore sarjaji haybuji robe. Lede mali eshin beedi tekinde guldal mabbe bangal kebal kawtal diro balla mali shin fuddi beta ko bomako do yalla yirwinde jaagu hakunde lede didde. Le mali do men nokuji keruduji kewdi ngala jangnirde hakunde je denno sukabe lukudi do nokuji dina jogi chadele kewde hebudi jatigilde ngalduje modde de embe do to famule journal meden dingon sebe korjo amen hande kikir aljumaade mbien nogay e octobre 2023 bismillah sakrabe. Le mali do torraji chatudi do rewbe na jukiti fa hande fay boyali di ngadama do rewbe yogabe yela mben yalla hinade kabar mudun pelle kewde mben tewti yu sarjaji hay boji rewbe mben njamire Adam Amadou Haydara on ko hebane kedo fastango alcisse
ana buru lewru jom kabaruji fayato video ngaji ana wondi yiltinede do beme andeto kolutoji yanongoji bamade so yottina rewbe mo boya sanne o ka yontere bittinde wadi debbo goto baro dubi chapantati gora mudum tacci jude mudum e koyde mudum fu chagal ko metinati hakkune mabbe dum wadi toro koro bugule commune jeyobo district bamako do fade dum du wam debbo goddo mo gora mudum sori yitere mudum so kanko ka o hebi dogude dido ba o do woni taccudo jude koyde genda mudum kana jude lam lewi heyo kumani do habude yanangoji ngatede fewde rewbe leede amendi yanangoji ngadaade fewde rewbe le hitane 2022 dibe andani ka ko uri ujinaji sappo enayi teme didi chapan jeegom ka hunchana mo hore ele ko boya sanne ko ministre kumani do sariyaji leede amendi holiti wiide wam sariyawol ngarowol fatabbe bangal hadde yanangoji ngatede fewde rewbe lewi mako dewtere de kaabe tilke windude dum jaati jomka hiddikeni dum jabene
yalla hadde hon dido bonandaji di an haani ben yimbe lewe jukke no ben no ben satir no holitiri e hawrojo ben fedde monde hakkeji robe APDF madame Jawara Bintou Koulibaly ultivide lamo an haani hinade hunjan hore hakkeji be do torrabe be wonko halni Fatoumata Bagayou ket na fasango Alcisse.
Moi je pense que la
minka midini ko sabi mbini dum ni o talkaku yoga e worbe du ana bama duruguji ko sabi mbini dum kasen du ana bili eno dewle de hore habbiertele nyaloma hande o wakati wadi no le dubbe tidi dido halaji hono mudum ka bada nantano tawede sariyaji bama di fewde majjum fu warugol kan woni jokkitade so ayi ana heddi fa handu fu sabi ko yimbe le ngadobe dum be jukkoje nawde bama taake su tonge dum en kana kobe ana hani fide domka dabiri ndopuji yimbele jibe wadde dido golleji mija tafon fada mu en wadde
a réfléchir avant d'agir
sakamo to haklaji modou kobar mo bambe am Facebook et Twitter yalla ben hadde bonandaji ben chatude ben do jogola bondo bibe adama fedde humande kobar mudun ben holiti tongade mudun hitande 2022 ben jikandun hitande hika ndono holti wide ben hejo tato mabbe woni 2023 2025 holiti dum ministre kumni do sariya ndono holti wide ben jawdinati le dubi joydi na wara milliarduji didi sefa kanko lalli tangara tawamatun wonko ni ke dafa stango Umar Wagalu e Alcisse
Madame Samake Oumu El Kariou Niare lamido fedde no dirta Comité National de Coordination de la Traite des Personnes hali ko tongi le nderdo deutere
sur rapport comprend toutes les
tongande imadara ji fuudi fedde ne wadi le hitan 2022 an halta le bangal hono watte fa tordaji bamete tsana yittine yimbe hono margal an heba sakede mutude so le ministre kumani do sariaji le lede amendi holti wiire golle majjum moran wadde le dubi
sera sur 5 ans
Mamadou Soge ministre kumino kabar sariyaji leleji meden di gonno le odo boto holitiwidi imadraay bi fu ngatte yalla sariyaji di antabe
je puis
de way waltinde hakkilaji modon miidon nyalom hande o nokkudo gollam min do waran wattande hakkille ele golleji fu pawide imadraaji fa haba tordaaji fi yoga mudum woni margal le tawangal ele humpintinde jamaande kay e tuttudebe kabaruji nafoji
kanko lamir ndedo fedde no dirta traite des personnes o wiimo yeli tiagal ko ndedo tongande yaltina ko gollobdi do golliji jukke yimbele be ndene
bangal hotugol minisma mbiyana larme mali holti wiide berno beedi tekkinde benno do woni to tesaleto nabar balde tati hande derno e le tarkundu o yaltiri holti wiide dun be wadi ben bomboji ben diwoji mabbe wadi bonondaji do nyen mbi nyalade sappo jetti do mobilaji terrorist en tokkidal e tesalit e on watugo to minisma humpiti benno sumude juktade sumude fa hande ben e kaborde de wattu mudum jabbi wewata ke notaradi kasin no puddi dum gilla jetti september yerno be bi dum ku jukti fande to kidal tun fande le kabordi kawrtal ladi do balla mali shin wadama hande no ko october bamako do ke jado leedi shin ministry berna mali kumni do jagu totta teddangal mudum sese ben chuba do o woni mali shin ndenta latade gotum bangal mbiyanna kabar kebal e kanya kabar challal fanda mudum woni yirwinde jagu hakunde leede didde sanusi buya sila woni horejo apikam wonko hani sita sidbe ke no festango alsisi
le forum mali chine
forum mali chine yo ambassade lady chine le lady amendi jati nari dum yalla jom bawde lady chine kay lady amendi joda hala labudo mo tundi fu wala e mudum ona jabbo hakkune mu en hayam kasenka joda hala fu so ona jabbo hakkune lady amendi kay lede godde bangal gollidal wana fa hun chande hore tidalaji lady amendi wondi fewde mudum di tam tafum nga yawtade hono dum way wadirade fa dum heddono jogibe usine ngaji leydi chine so wari fa gollal leydi amendi sembe golleji mudum di waram nayoraade bangal demal min kamedi mili kulle den wurdi yarde ni kanam
les jours sont bien partis
le mal do jangdir jandeji di puditi gila di october den no kan dum nebanaki e skabe le ko be buru fuf kebe def hikabe nan hono gala hitande den no be do be nelta yaade le ngaluje mawdo de na dogi sata tialaji mudi jafodo sakabe na jogi telaaji muddi bangal njaatigilaari nderno kabar mudum wajimbidi njaati jogabe kay tinno wadande koy mabbe golle yalla e mbawa hinnaade alum sadaaji mabbe keddana ko mi hejabe yogabe hebani o do fetango Umar Wegolo e Alcisse
bamde tomi nyafanjotuda yelimani ko heewi e jangobe lycée ngay ngonton di mbiyan jogi tidallaaji do jippo
Suzanne élève
mimi élève lycée yelimani rowande ka do ne wanaaki men fey mi kebay fu men baal jippaade to mudum mi safiatu mbiyeteemi lycée to mi ngommi min jaati jogi hoore am so ngonga o edin tiidi mi e hoore fippata so mi yoba nukkudo
lumi
Abidjan Stera goto e laamido kabar l'école to tomi nyato hollitini se mudum no dido golleji wordi o wi suka wobe kebata jati jangude
il suffit seulement que
pero suka jangobe soni sarabe mum andi wonko filondir on be jopan suka o juude ma do nyalo ma hande o ana tiil sanne fa yimbel be jabana be dum sabi homo fu won ko hinno
chacun a des problèmes chez lui
kambe lami be ciudi école di don be tawa ka do tayri fu bi lama no wonde wadde ko waawi kanko noddete madame Sangare Bintou Arama goto e gollole kapto minya woliti de fa hande ko heewi an heddi
pour etudier fa janga ka wajibi ki na jande ne wawa yaade tankal mudum ko ka taweto le tatul faama de beedo sukaabe ka laamu lindi wadi gulleji kewdi ko heewi du fu an heddi wadeede nyiibe cuudi liseeji le circling ay di fu sara sukaabe ne haani jonka daral daal mi
fardi do tidallaaji habinede jogala ko heewi sukaabe an janga an jogi tidallaaji mawdi fa wobbe na gaddo hen landi jaati yalla na baaji jukitirade ni jande
yoto mede hertande ben non parla no do kabaru tatugol kura ben leedi ndi ibdo bamako yottade sikasu fangudi tumnya e kenyaba goto fu fu ben jamarande wuytigi tialade bi jogi bangal gulleji mabbe e kebal den no salisugo hejab amen yogabe mako ben kede fostango sita sirbe
tenui si ayoroso
to menenga yoroso menenga kila amem longi pamor boy ko nari bangal de photocopie kam mo ngor tarji nanan modum sabe tajgon courant nuko ana wuli sanne ventilateur wa hubede glace ba tagen sayle ci doctron tum urti de kasin to menen ba kenyamba tagle courant hala modum ha taga kasin sadum bettigen hadja dum natin sabe jati guikaji satili genne amen sabe niurene to menenga tumia watti fusa hebbin firguma hono ji kosanje nanan modum e bibbe ledde so courant taytan fu dum bonan lamu an han sottude jati energie leedi mani hannen sodna homo ko boji ko tedo en fu en han wirftaade hannen e lampanje kiddi sabe petrol an hebe duppur dumgo kurangol men hannden
fanu meneka ngabara ko la ko
yalla ne bedro famu dumbe muudi kabaruji yontere de kalfa guita wonko hawrunti ne kedo fostango Alcisse
mi puɗɗiram kabaruji amen ɗi e halde haala dillugol fedde munisma iwɗele nokkule e huɗile muɗum le région Kidal ardade sartiji kollitaɗi golleji majjum fuɗɗi jaati. Ɗum jaari yesole kabaruji amen ɗi faham dow mi kalam haala Nina mo kanakoɓe leydi amen ɗi holiti wiide hokkugol muɗum yaafine yimɓelle fuu anniɓe ju'inde talki muɗum ile concours fa ɓame e armé o tawede majjum fuu heɓude ndeɗo dewtere ka wona hunde newide feyi ɓuuri fuu le nokkule to rafi ndenago o satti. Caggal ko kanakoɓe région gawokan e Tombouctou ɓami anniya ju'inde couvre feu le nokku mu'en o gouverneur Minakadu ɓami couvre feu mo kaddi muɗum fuu andaka ju'ini do région o. Min timmiran kabaruji amen ɗi e holitidde malinkoɓe wiide jagabule en rewɓe kannoɓe fiidoyde leydi Zambie e le éliminatoire jeu olympique Paris 2024 ka holiti wiide koyɗe mumen wala e golle o kasen gongana pene tomi gom jonɗo ka fema foot wala fuu ko sifi do hen
sarkaɓe pamitu katan kabaruji hande mi witon taba sar fumtade yewtude siftamani dow ben application muɗum yo banggal play store o seeɗa yewtere meɗen magasine yettermen yettoo meɗen magasin jo dow kabaru keɓɓal ndenno hannde man kabaru men haala usine ŋaji maliɗi nden darande ɗiɗo usine ŋaji le kabaru keɓɓal leydi ndi yo nogay le temedere ɓen waltingol loɓɓiɓe leɗɗe ɗe ko nande muɗum yo joyi le temedere yalla ne ɓeydoro faamu kanko Moussama Ley Cissokho heƴaɓe amen yogaɓe makko heɓene keɗo faystango min e sita sidiɓe yo en kiri jaam fedde golloɓe usine ŋaji OPI nde hawnitini ko ɓuuri temedde ɗiɗi usine ŋaji Mali e wi fedde nde usine ŋaji Mali ko ɓuuri hewde yo dow kabaru waltingol loɓɓiɓe jaalo nde wi ɗum yo saabi nafakaji gondi kawar muɗum diina gueɗe leɗɗe goɗɗe keɗɗanna Jaraba Doumbia goto ardiɓe fedde OPI.
Mali yo leydi to deman ka e maran dawaji watte ga usine ŋaji meɗen ko hewi muɗum ñamiriji tan wawi weltude ga Mali an han fiide dabri kasin hono weltude kulleji kewɗi ko naari banggal haabu bambaari ko remete fottade pomle teɗanam muɗum ko natto saabu hontina keɓal meɗen yarda yesso
jonno telaji huuɗi kabaru usine ŋaji Mali ɗi jogui keɗɗa nafa hande Jaraba Doumbia
fei goto wawa haalde haala usine ŋaji so walani indi courant ñolman hannden courant wala leydi Mali torta goɗɗo kasin jaago lobbo wala ɗum saabu hen so usine ŋaji meɗen ko heewi muɗum golleji muɗum heɓta lawol le cuuɗi meɗen lekkole hannden hunde fo jangguintaka sukaɓen so wona jande taƴgol kiite kabaru hawaluji e tarkiji jande fo attaken ko naari banggal gollan usine ŋaji nanam muɗum ɗuɗi o torra goto hannen ko saabi mbinde keɓal meɗen heɓta humtude hoore
financement
hoorede gollirde manide usine ŋaji anditi dati tellaji sambinoji ɓoytugol golleji usine ŋaji ɗi ne goodi Baba Diaby humcani hoore waytingol kulle leydi ndi yalla dawrude kabaru muɗum
c'est un secteur
soni usine wala le leydi mallin ana tiiɗi leydi keɓal muɗum humtina hoore ga hunde wata ko tewtama hannen yo laamu o tinno fiya dabriji feyta e jaago e nandana muɗum leydi fof so jaago heeɓe semme ni leydi wawa huɗde hoore ɓe feyta kasi ɗe golle usine ŋaji hono weltugon haabu meɗen ɗuuɗo ana hokka leydi ndi keɓa muɗum yarda yesso
comme l'industrie
leydi Mali ndi ɗan wurdi joƴinde dabare yirwere usine ŋaji Baba Diaby holti wiide yo immadara dow gueɗe kewɗe ley Mali
alors
golleji kewɗi kasin dabri mum ana hana fiyede le lebbi joyi yaade lebbi jetti warande gollel arandireji ana naari banggal weltugon ñamiriji nde usine ŋaji ɗiɗiwel muɗum moƴƴintunde ɓiɓɓe leɗɗe ko ñamte leydi men ni miɗe tijji ɓellam wonɓe hoore leydi hannen ana wondi e fiide dabriji yalla ɗi golleji ana heeɓa lawol le entreprise ŋaji pamari ka e mawɗi fou
donke keɓe Ibrahim Mariko woytike bonnugol golle usine le Mali ɗo iwde 1990 yottade joni won ɗat dabreji ɗi o memi haala muɗum yalla yawnude yirwere kabaru muɗum
dans l'ensemble
sa ƴeewi hannden le dabreji fiyaɗe leni ko heewi muɗum fof ana jantude kabaruji usine ŋaji leɗɗe fof won le fedde lefol seeda o fou golleji muɗum e usine ŋaji tan nayiri goho muɗum ɗu ana faaba laamu heeɓa hunca torra tajol kuran ko won le leydi saabu nokku fof to kural wala usine wawa golde toon son usine fuɗɗi hen golle ɗum wawi humtude keɓal leydi ni e maggal muɗum fou
de toute la couche
guilla joni jaati wonko fuɗɗi matede laamukoɓe transition ɓe na gondi wurtinde usine ŋaji yogaji yo hono kuma texte to sigu e kañe UMPP mo safareji bamo koɗo gouvernement o humpiti ɗum uritingol fay ɓoyata wikuma komo niɗo kabaru nebam eko nande muɗum gonɗo kulikoro oɗo usine o no daari noon aɗa wara duuɓinoga e hande